576 AM.
Kakapati.
Exactly 8 minutes after the hour 11 o'clock. Msakazo nonke msakazo ngaphambili umsakazo obantu kabantu nabantu hlelweni olabantu kabantu nabantu kamara mfana mohle kuhlula bonke abafana ukapatiya ismatsatsa esansona somsakazo sonke kuze kushala phene hokule shumu nambili kodwa ngaphambi kwalokho ukuthi ngibonga umsakazo ukuthi kufanele shoko ukuthi bahleli nawo kusukela ngokule sithupha kuze kushala phene hokule shakalolunye kanti khona father amen ahambisana nethimba lakhe they are back again tomorrow doing what they do best and that is morning radio. Mark Mahoney, he is back again next week Thursday, doing what he does best. Ntemba kuthi uyathokozela inhlelo zethu sele sikuphathele zona. Kinabone, olwesine bayaphila abantu. Kabe kayiphutha ke bakhaya bathi kofunda pheli, kabe kayiphutha ke bakhaya bathi koLimpopo bakhaya bathi koEastern Cape bakhaya bathi koKwaZulu-Natal. Ngibhleke ngise fapa fapa ningi, dumela nhle. Mathali wa na smatsa sa mshimane ya mu Mathali na mtswadi wa ka Mathali na mtswadi wa Kumbula na baba sebedlela ngaso lesisikhathi sikhumbula na baba semajele sikhumbula na baba gulaya bagulela emakhaya sithumusa inkosi kusengathi ungayehlela kunina ngiphila ngethi mhlawumbe uyasibuza usanda kufulela lo msakazo uyasibuza lo msakazo ngumamela obizwa nkani nathi nasibizwa ngokuthi si-Radio Veritas 576 AM www.radioveritas.co.za channel 870 on the DSTV audio bouquet kanye ngishanga ebukhongo is 20 it invel to be precise kulapho kukhona 0145271105 pasam ngisha ungenza so akukuhle kuwena ugoga dumela
mphuza
aw butha
bona ke pala mi wa basta ke no kufi ke kali ko
awuzwe van der beek bakhe karikta mali yena fela karikta mali yena fela are elela kubatla ukala madumela
yiwe
good job mzalo wami
sini
ngimunandi ngisongi sweet ngiyatsatsa wena
ngibelile sibusi
sibusi mawaphila abantu yazwa
hayi saphila fethu
thank you yebo hela dumela wena
Abi
ngena sathi. Oh, Siri.
Abi ngena sathi.
La kena lilatelana limgotsi wa ha.
Yo, yebo nganeke.
Eke munneti.
Kuri yoba.
Haba phila bathu go kodwa simvila Siri.
Awu sathi la sathi.
Thank you. Ayo bam pita mnati shoshbe onketsa so. Dumela wena.
Kepati. Mama ngayikhohlwa kanjani?
Ukhohlwa kanjani ndodana?
Oh, isiphiwe mntanami.
Mzala.
Mama uthibele eDaviton umamthoko baba.
Muba phila abantu eDaviton umzali wami.
Abantu bayaphila siyagibela mntanami.
Asibonke mzala.
Asandile.
mzali wami.
Kafati.
My mother.
Oh, baba, ungikhonzele ekhaya lapho kwankwanyana, ngayiza nendaba yabo.
Yeah, hey man, hey, nathi sithusile, sithuse ngenye indlela kumangalisayo mzali wami. Kodwa ke sizothi.
UNkulunkulu khona kodwa siphila.
Yeah.
Yeah.
And uhlala khona malanga onke. Ubani
nathi ubani ongamelana?
Ubani ongamelana nathi? Akekho. Akekho mzali wami, akekho.
Oyo day my baby.
Danke mzali wami.
Ube mntana mshashanga.
Asemsakazani dumela.
Kuye manje zona masofuna ukusimisa ngenhliziyo yini nawe?
Nani?
Bale ntobo yisho.
Eish.
Yo. Sho, ngisaphinda you must never.
Ande ngicela ukukutshela, ande ngicela ukukutshela ne. Uhlelo lwami lokugcina namhlanje.
Siphiwe.
Nyaha. Ngizokutshela ishow my, ngizokutshela ishow my pet. Mama. Nati Eveti Ken Estate is a kibel. But it's exactly 14 minutes after the hour, 11 o'clock, call on the south, and I'll come south, and I'll 576 AM, sesonke sokushalapha nehora eleshumi nambili khona la emsakazweni wakho othanda wena nawe 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 nawe. Tifohom tipo kulibala joam lena ariki mam kukumami kikala kiliko dlamin haba pila batu soweto. Rebecca Litepo Habariki wana ha wana kupo mateleko Mark 5. Mark chapter 5, verse 24 to 27. Kele mani ko Mark, Mark 5, verse 24 to 27. uphutha wena ungwana haye na ngabe yini ekwenza ukuthi sikubone ukuthi wena ngumntana wakhe na abangathi baba kika diketso kabe diketso tsa how do you etsa go be ngwana haye na hai ba no itshwere ka sotho go bundetsetse hle hai ba no itshwere ka sotho ne ke kopa fela go unletsetse mpalle yona dumela
tsetsiwe
baba
njani mfethu
ngiyaphila ngimnandi ngimasweet
kona saphila mfethu
ngikhuluma nobani kuphi
khuluma no Joseph usethema
awu Joseph ethema baba phila abantu ethema mfowethu
ah aphilile mfethu
uyigibelile nawe mfowethu
Ah ngiphilekile manje ngathi uhamba ndoda
Hayi sizoyikhuluma uhlelo nje maliphele
Alright
Thank you Joseph Bamsha Joseph akasigeli zokufunda hai ba ni tshwere ka sotho go pore ba le yo mpa he ka sezulu iri wa hamba naye isiqhuku esikhulu samlandela samcindezela osifazana wayenomopho eminyaka eyishumi nambili ehluphekile ngokuningi ezinyangeni eziningi echithile konke ayenakho engasizakalanga ngalutho kodwa kwayilokhu ukuqhubeka esezwile ngoJesu weza esixukwini ngasemuva wathinta ingubo yakhe wahamba naye isixuku esikhulu samlandela samcindezela osifazane owayenomopho eminyaka eyishumi nambili ehluphekile ngokuningi ayenasezinyangeni eziningi echithile konke ayenawo engasizakalanga ngalutho kodwa kwayilokhu kuqhubeka esezwile ngoJesu weza esixukwini ngasemuva wathinta ingubo yakhe so Jesus went to him a large crowd followed and pressed around him And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Basotho le kae Batswana le go kae So Jesus went to him and a crowd followed and pressed around him and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had yet instead of getting better she grew worse when she heard about Jesus she came up behind him in the crowd and touched o samsega zwena sekubingele
mwana tsamane so ntate ke mthabela ha ke a utlwa go go buse kae
ke butse ko Mark mtswadi wa ka Mark chapter 5 verse 24 to 27
o re le bo ha tsamane
go le boile mtswadi
e re go hanela
Thank you. ngithembe ukuthi usizifundele. Abalwe langithinta ngenye indlela bengifuna ukuthi mzali wami uke nje uhlale phansi uzinze ngalolu daba uyifundele lona ukulithola ukuthi lidlama ukushukuthini ukuzame nje ukulanalyze ngesingawe ukuthi ingabe lolu daba lishukuthini uzokhumbula ukuthi lolu daba liqala kahle kahle laphayana ngujayiru hen kulapho lolu daba liqala khona indodakazi kaJayiru ebeseyilele ithe uma uJesu Kristu eqeda ukuwela ephume emkhumbini weza ukusabantu bezobona lo Jesu Kristu kwafika isixuku sabantu uthe ithe inkosi yasesinagogu uma izwa ukuthi nangiya uJesu Kristu yawuwela phambi kweenyawo zakhe. Yathi baba, indodakazi yami ilele. Akuze uzobeka isandla sakho phezu kwayo ivuke. Wathi akuze uzobeka isandla sakho phezu kwayo ivuke. Ithe asahamba njalo uJesu Kristu asaya lapha kule ndodakazi ekaJayiru. Ukuhloke simlandela. Ukuhloke sihamba naye. Sihloke simlandela ngasemuva isixuku. Imbahantu utsamaya lo. Wathola. Hela ngikatsho ngasho ngithi hayi cha no baba lo waye yi celebritian. He? Nasho uJesu Kristu waye yi celebrity of note. Once again, his fame preceded him. Ngoba he was surrounded by isixuku sabantu. Kanti abanye kanye kati bezobona ukuthi iziphi imangaliso zoziyenza. Uma ngingedwa ngiyacabanga ukuthi hayi kade kunzima kanjani for abafundi bakaJesu ukungidlula phakathi kwalesi sixuku. But at the same time omunye angasho ukuthi kodwa uJesu naye kade anamastoka kodwa Nkosi yami. At the same time ohleli la uyiwona ungasho ukuthi no uJesu wathi anamastoka no ngempela. Because now, unowesifazane, lo sifazane obehlushwa yisifo somopho iminyaka eyishumi nambili ofuna ukusebenzisa amandla kaJesu just ukuthi aphile. That is why I say, kodwa naye uJesu Kristu kade anamastoka. Because now this woman, kade angafuni next, bekafuna nje ukubamba umphetho, bekafuna nje ukubamba umphetho kaJesu Kristu. But now the question is, what was her problem, Noah's father? Ngabe inkinga yakhe beyikuphi na? IBhayibheli lithi wayenesifo somopho, kodwa lokhu akacaci kahle eBhayibhelini. But an issue of blood suggests that she had menstrual problems. Oh yes, I said it. The issue of blood suggests that she had a menstrual issue. And this would have been a serious one. Ngoba ngokwamaJuda osifazane obekade sesikhathini, she was regarded as unclean. Juda uma usesikhathini umuntu wesifazane, she was regarded as unclean. Ngiyacabanga ke being unclean for iminyaka eyishumi nambili kade kunzima kangakanani kulo wesifazane. Being regarded as unclean for 12 years, I can imagine how hard it was for her. Kodwa nako kungishaya umxhwele ngalo wesifazane. Azange acele usizo. No. Azange acele usizo. Ofisha angimboni icala. No. Angimboni icala. Ngalokho ngoba khumbula ukuthi she was unclean. Instead what she did, she joined lesa sicuku esiqindezele uJesu Kristu nabafundi bakhe. Wabe sethinta umphetho kaJesu. She joined lesa sicuku ebesiqindezele uJesu Kristu wese thinta umphetho kaJesu. Kade angafuni okuningi. All she wanted was to touch his cloak. All she wanted was to touch his garment. Nothing else. Kade angafuni ukuxoxa indaba noJesu Kristu. Kade angafuni okuningi. All she wanted ukuba close to uJesu Kristu abambe umphetho wengubo yakhe. That's all she wanted. Just ngokuthinta umphetho wabe sephilile completely. Just nje ngokuthinta umphetho wakhe wabe sephilile lo wesifazane. Hey, ke rata mo taba ena. Itse haqata umtshwara, Jesu Kristu afelwa ke matla. Itse maqeda ukubamba umphetho wengubo yakhe, waphelelwa amandla, wabuza, wathi ubani oqeda ukungibamba? Ubani? Nokuthi kungibamba abefundi ubuza abefundi bakhe bamangala bathi thina sizowazi kanjani mfethu. Hayi mfethu ungazodlala ngathi wena. Hey baba ungazodlala ngathi thina sizowazi kanjani ngoba uyabona ukuthi abantu baningi kanjani la. Uyababona labantu baningi kanjani sizothubana ukubambile ngoba bonke bafuna ukubamba. So sizothubana ukubambile thina. Hayi baba ungazosibuza lo mbuzo osibuza wona baba. Nawe udlala ngathi yazi. Sombona kanjani ngoba uyabona sicindezelo ufake emaphakathini. Uyabona ufake emaphakathini. Besikhothi uzosibuza ukuthi ubani ukubambile. Abantu bangapha eceleni bangapha emuva bangapha bambile. So azi kanjani? Uthi cha. Cha. Kunalo ongibambile. Kunalo ongibambile lo ongibambile khona into ayidosile kimi. Khona into ayidosile kimi udonsa amandla kimi. But I angeshona ngebhada simazi mfethu. Angeshona ngebhada kodwa ngokuthuka lo sifazane. Ngokuthuka lo sifazane wayisondeza. Wathi mina baba. Wathi mina baba wathula wambuka. Wathula wambuka wadlalela. Ukholo lakho lukusindisile. Wathi ukholo lakho lukusindisile. Sondeza walivuma icala wathi baba yimina. Wathi hamba ukholo lakho likusindisile.
Ungesabi kikuthiko nginawe Jesus.
Ungesabi kikuthiko nginawe by put a mobile to think about your work. I Nagulangia corner, Hamba
now.
Babangata and the Baliti. Babata born. But in Gabe in Mangaliso, Zenza Janina. Babangata ban the Balin Mode. Siyabona nelinyani Baba nginebabatha ubona fela wayikabutha mtsusa na Impa Fazane Ngane intention Impa Oh msadi ona uyile kwana atiba uyelangwa Lalela lo sifazane bekazi ukuthi uyelani lapha yani lo sifazane ngathi angayelanga ukuyobuka ukuthi laba abanye bayeleni na lo sifazane ngathi angayelanga ukuyobuka indaba zabantu ubeye lapha yani because he had an intention yokuphila azange asabe ukuthi abantu bazothina azange asabe ukuthi lesi sicuku sizothina yingakho angazange afuna ukukhuluma ukuthi kunginani na wathi uma nje ngingabamba umphetho wakhe wathi nje kuphela uma ngingabamba umphetho wakhe baba ngibaruna siyahamba Baba ngibaruna go bona re tswa megatlong. Baba ngibaruna go bona re tswa dikereke. Baba ngibaruna re re mole a hona bophelo. Baba ngibaruna uthi angithola impilo kulo mhlahlo lo yami. Forgetting ngore tabataba. E ka wena
zunge ungesabi ngoba
ngakho uJesu Kristu aye athi yena ukholo lwakho likusindise
zunge ungesabi
namhlanje mzali wami ukuthatha uyibuke
ngoba
ukholo lwakho lingakusindisa na uduthi wakula ubetheng wakula untlung wakula ukosipetle ingabe ukholo lwakho lyakusindisa na noma ufana naso lesasixuku lesiyana ebesifuna ukuyobona ukuthi ingabe indodakazi kaJayiru izosinda na noma ufana naso lesasixuku lesiyana ukukholo lwabo kade bangakholela kuyena ngaleyo ndlela leyo noma you go ebandleni because of an intention eyokuphila noma uya enkonzweni every Sunday because of an intention yokuthi ngiyophila lapho engiyakhona noma you just go there for the sake of going there sonke lesasixuku sesambamba bonke athi bafuna ukumbona but not all of them were healed bonke surrounded him but not all of them were healed only her she was healed bona ne basaba atlo fodiswa na bona ne basaba atlo phila na Because of their faith. Wapila usukele kude le ngoba ezwile ukuthi uJesu Kristu uyasondela wathi nje bangabamba umphetho wami ukholo lwakho lukusindise because she believed and she trusted that to go
forward
not about kereko itsamaya it is not about mo prophet otsamaya mkoye it is not about mo khato o joinile ufana nalo wesifaza noma ufana nalesasixuku ebeselaphaya dula fast uyi-introspect ukuyishebe ingabe ukholo lwakho wena lingakusindisa na yoko ho yena ka tshepo
jwalo
ufuna siye ke yena ngethemba
amthi
yena uyaphilisa ufuna siya kuyena ngetheba ukuthi yena uzosiphilile wonke lokho okusiphethe kuzophela
shwalo yiyo anti Jesu ubona mbo
sa di tsamaile dingaka a di tsamaile dingaka
o wa mbiza
a sa tsebo hore ba ka yetsa
o mbiza
bua le wena ka mtsutsu o ke bua le wena ka mtsutsu o o tsamaile dingaka ka ofela a ba bone go tshwereke
o vo
ke bona ke bua le wena wena o ile go nga kenye ho
Jesus,
ude waya konga kenge hulu na.
Una, una mpon hakilila.
Atumetse huye.
Hakilila.
Atumetse huye.
Ore
ntate mpon.
Za.
Ore ntate mpon. Moskina li tsepe tletse.
Za.
Uwe, huru wena. Kuzo yenza kunga pezu.
Una, ufo. Ufo le.
Tata bawona ukuthi sibeke ithemba lethu kubo dokotela basemhlabeni. Uma bese sihlulekile abo dokotela basemhlabeni and then we forget ngalo phezulu.
Oh na. Bona.
We forget ngalo phezulu.
Hakilila.
Ukuthi lo phezulu ungena nalapho kuthiwa ungenwa khona.
Lo
phezulu undlula nalapho kuthiwa ngidlulwa khona.
Ambitha.
Yena uyangena.
Itho. Oh, na, ye, ufo, ufo le ma, ma swalo, anti Jesu, ye, unampona, akilila, akilila, kilila swalo.
Le matswala ba bangata ba rona re ya kula ba bangata ba rona re ya kula batswa di baka scripture sa today se tsa re ke re ipotsa ikabe u kholelo ethu na le fana nalo ya o sifazane noma le fana nalo le la batswa ba lapha esiqokwini laba baye ba bamba umphetho ka Jesu kodwa sange baphile kodwa lo waphila usukela asuke khona ngobe nethemba ukuthi uyophila la yakho stop blaming the churches and blaming boss mang mang boss mang mang chebe ho hore ka be rona na u kholole thulo njani na as much as re tloya kerekeng for Sunday re etse re di etse ka ofela re rapele ka ofela but u khona Jesu Kristo u kholola kholo kusindisi motho ko wena ngabe lakho kholo lizokusindisa na Thank you. nsizwe
wani
ntwantwa mdlalose futhi sawubona
sawubona futhi kunjani
siyaphila sinezwa nina
hafu siyaphila happy easter tide
happy easter to you too my son
yes yes
sicela usithathe ukusibeke nsizwe
ngiyandingelela ke abantwana kamthukana kandaba apho nalele khona umsakazo iReady Veritas the good news for the change namhlanje ke ngizokhuluma ngokuthi today you will be with me in paradise today you will be with me in paradise it's the first word embraced all mankind within the scope of the dreadful act of crucifying Jesus and the potential of forgiveness through his prayers. And the second word narrows its focus to one single needy sinner. God not only sees the whole world, but he sees it made up of certain individuals. Ngikhuluma kanje ukuthi uNkulunkulu akabheki nje kuphela umhlaba, kodwa ubheka nathi thina sizoni. Ukusho khona ukuthi ezulwini angeke wangenelwa ngomunye umuntu ezulwini. Ezulwini wena uyazisebenzela usasemhlabeni ukuze uthole umvuzo wokuthi uyongena ezulwini.
Oh yes.
Bakhuluma ngokuthi today you'll be with me in paradise. We are looking at thina shoot it's an introspection. It's an introspection yokuthi esontweni bangasijaja, esikolweni bangasijaja, emsebenzini bangasijaja, bathi wena awuyinjoya lutho. Kodwa wakhohlwe ukuthi thina emhlabeni asidalelwanga ukujaja abantu. UNkulunkulu kuphela umuntu oyosijaja. So into umuntu akayikhulumayo ngawe, akumelanga wena uyithathe uyifake ngaphakathi kuwe. Wena because wena wenziwanga umuntu kodwa wenziwe uNkulunkulu.
Oh, yes.
And then, no man is beyond the hope of redemption in whose soul still lingers some fear of God. And as he spoke, faith rose in his soul and he blurted out of his appear. Jesus, remember me when you come into your kingdom. And it was a plea that did not fall on deaf ears. The response was immediate. Truly, I tell you, today you will be with me in paradise. And paradise is the most sacred place. The paradise is angeni noma yini, angeni noma ubani. Kumele uyiqoqe, ufane noMoses ushiye imbadada, moyongene paradise. But uJesu uphendula isoni. Isoni esaziyo ukuthi sonile and siya accepta ukuthi sizokrucifya noJesu esiphambanweni. But sithi yazini, mina I deserve to be crucified. But wena, ula because you don't deserve it. You don't deserve to be here. The soni sizwe si defenda uJesu against the other thief. Lebe bizi mlahlela ngamagama. Ukuthi phela hawu angithi wena uyakwazi ukusave abantu sisave ke nawe. So into esifundayo ke ile ukuthi noma umuntu eyisoni into ebalulekile iyodwa cha umuntu ukuthi amsabe uNkulunkulu. Uma umsaba uNkulunkulu, uNkulunkulu uyakubusisa and uNkulunkulu uyakusave ekhathini ezinzima. So into ke leyo masikhuluma ngeEaster and I expect to see abantu bejabulile ngeEaster because ngeEaster uyafana nomntwana omncane oqeda ukuzalwa. NgeEaster sibuyela back esiswini sikamama njengoba uJesu wasiyala ukuthi sibuye siyabantu abasha abangenasono abangenasipi abaqala unyaka from the new slate. That's what it's all about. And I pray and hope ukuthi while we are doing that we can save abanye abantu ukuthi nawe bayibone le ndlela le thina esihambayo ukuthi imnandi kangakanani. Umuntu makaya esontweni, makangaya esontweni uyohlukunyezwa. Makaze esontweni ukuthi yo, I can't wait for next week. Umuntu bayivuke esontweni abe mafulufulu, indlela uNkulunkulu ayifunayo ngathi. So yiyo isifiso sami, ngikhuluma nomlaleli ukuthi masenze abantu bajabule ngokuba khona kwethu, sizalwe kabusha. Ngiyabonga mfowethu.
Ngikubongile mfowethu, uNkulunkulu omusa sengathi angakwenza kahle kanti futhi abe nawe.
Ngibonga kakhulu mfowethu.
Esikhathi sami ngitshela ukuthi ibili nesigamu ngaphambi ukuthi libumbane laphayana ihora leshumi nambili khona la emsakazweni wakho
umsakazo
kanjalo sekuyayifana ngithi bye-bye. As for me, next week Father Thabo uzobe naye ngolwesithathu nangolwesine
You have a heart
of
love and care. Yes, to keep
my young Dina Pugup.
Without
Dina Pugup.
Surrender
to Father Tabo.
Because
of the sin now, she has between herself and Golis B.
You will come.
So when I'm Golis, Golis Tabo, you will see.
What a conqueror. Never surrender to me.
Mina ngizoze ngibuye nge 27. Mina
sister
of it. Mathola umlayezo. Uya kai. Ikhulu uya kai.
Find
a strength. Kufanele ngibe ready. Ngisale ukuqedela dithuto.
And it's not for today. And
tomorrow.
I'm going to go to the house.
Bye-bye.